The Music Plug.
Kijana wako tena, ni mimi huyu mbele zako, nina mambo mengi ya kusema. Oh Mungu Baba, ni mtoto wako tena, ni mimi huyu mbele zako, nina mambo mengi ya kusema. Ila naanza na shukurani, vile umenitenga na mambo fulani. Baraka tele, umenijazia sahani. Thank you Lord for my family. Thank you for beautiful fans. I pray they'll never see calamity. No, 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 yeah. I'm so thankful, thankful, yeah, yeah, yeah.
DJ Kev.
So grateful, grateful. I'm so thankful, thankful, yeah, yeah, yeah. I'm so grateful, I'm so grateful, yeah. Kila kitu naomba unanipa, kisha nikutoke. Umenijenga kwa hali na mali, kesho nijichoche. Nimeomba kanipa, kesho nikutoke. Umenijenga kwa afya na mali, kesho nikutoke. Misi mtakatifu, everyday ama sinae. Kwa nema na fadhili zako, ukanipa uzima Kwa maovu ninayotenda, still you make me a winner, yeah. A winner, a winner, a winner. Ay, nikumbushe nisisahau, nikumbushe nisisahau, yeah, yeah, yeah. Acha nikupe shukurani, mini kupe shukurani, yeah. Kila kitu naomba unanipa, kisha nikutoke. Umenijenga kwa hali na mali, kesho nijichoche. Nimeomba kanipa, kesho nikutoke. Umenijenga kwa afya na mali, kesho nikutoke. Kila kitu naomba unanipa, kisha nikutoke.
Nairobi King Kong ni kufreni kabaki. Royal Yuda siliwi kasamaki. Bado mnavuta makamasi kama Nike. Mini baba yenyu ata kama amnitaki. Wasani wana majini kakabura. Wamingi ya juzi wana chinja kanusura. Wanatoa sura, wanaomba kura. Wanaroga vyuma, wanajaza dura. Kazini tena, niko kazini vyema. Akili fresh kama kipara cha zuma. Jiman umeingia bila drama. Na kukubali umesimama bila chama. Kuna roho ya uongozi, moto ya makaa wanahitaji ukombozi. Hawajui kuna nyama wanang'ang'ania ngozi. Injili yao chafu na itema kako ozi. Wote wamefunga domo, yangu iko wazi. Maana na roho ngumu najitoa kajambazi. Naheshimu nabii navyoheshimu mzazi. Jua amepakwa mafuta na so ile ya mandazi. Naamini Yesu ndo spana na kaza kila nati. Neno lake sifichi chini ya kabati. Na itangaza wazi juu ya mabati. Iwafikie wote kabarua ya baati.
Sikia, nitaziimba tena. Kwa mtandao nimeandika, lakini hamkusoma. Nitaandika tena. Kwa basi mehubiriwa, kwa soko mehubiriwa. Mtatuona tena. Tuliambiwa ni kelele, tunakatiza sherehe. Mtatuona tena. Oh, I won't get tired till you catch the fire of the Holy Ghost. Oh, I will not give up till you know this Jesus. Become a disciple.
ewe ya owe nikiwa nawe tapaju kama wewe
takuishia uwe ewe ya uwe nikiwa nawe mambo yote yako shwari kuwako ulinganishwe na nini wema wako wanishangaza but I will praise you every day, but I will praise you night and day. Nitapaza sauti when I don't know what's it yet.
Nakuishi yako we, ewe yako we, nikiwa nawe we, tapaju kama mwewe.
Nakuishi yako we, ewe yako we, nikiwa nawe we, mambo yote yako shwari.
Baraka zako si haba kweli wewe ni baba Yesu wewe ni tanza na wema wako isiwe kama najikamba mbali nimetoka sina shaka oh yeah wewe ni mwamba
Tumuone kitembea juu ya maji Na tuone ya kifanya uponyaji Samaki 1,500 nitafanya ugawaji Popote pote mali watu watahitaji Nasema Yo mama nakuna kama we Kama wewe Yesu Nix mama ni miss mama juni yako Yesu Kama we Kama we Yesu Hakuna kama we Kama wewe Yesu Miss mama ni miss mama juni yako Yesu kama we Yesu oh, oh, oh. Ni mwanaume mgani uyo mgani uyo
Wakujilinganisha
Ni mwanaume mgani uyo mgani uyo
Wakujilinganisha
Usumwambia jitokeze
Onikiongea, ongea
Kwa jina lake
Mapepo kemea, kemea
Kwa jina lake
Sio makerea, kerea
So asijitokeze mtu wa kujilinganisha na wewe Ni wewe tunajua wewe mwenyewe El Shaddai, sifa upewe
Ehi, ehi Yo mama nakuna kama we Kama wewe Yesu Miss mama ni miss mama juni yako Yesu kama we Yesu oh. Hakuna kama we Kama wewe Yesu Miss mama ni miss mama juni yako Yesu kama we Yesu oh, oh, oh.
Ni mwanaume mgani uyo mgani uyo
Wakujilinganisha
Ni mwanaume mgani uyo mgani uyo
Wakujilinganisha
Nasumambia jitokeze
Tulikwambia
tunajua wewe mwenyewe Shida hii sifa upewe
Kama nikukosa msera Jamani nilikosa sana Wazazi nyumbani Walikesha kulia kwa mola Ukovu mwingi Kila mara nikwa polisi Na tembo nilinyonya sana Na kuwacheza tapia vimwana Hata na shindwa ni vip ni mlipe Uyo Yesu kaniokoa hili nisife Katika zambi nyakati zile Nyakati zile Kawambie kina baba na mama kupenda sana licha vituko vyangu mwa kunitenga
kawambie rafiki mandugu na jamaa ya kwamba niliokoka kawambie nimepatili mene numiki niko kwa Yesu na mambo bomba kawambie siku vile niko pingine na Yesu anawapenda kawambie siku vile niko pingine na Yesu anawapenda
Some people want to make me wonder. Them no want to see me shine. Them a tapa tapa. But Jesus and me father father. Every time me have to pray, he go answer. I see them happy when I'm sleeping and pray. So when I fall, I see them laughing at me. And everywhere they even shouting on me. Lord, I don't know what to do. But I must stick with me salvation. Preach your holy name to all of the nation. This is my mission in every dimension. Lord, you are so merciful and wonderful, the dimension. No man, I have to take your place, I give you full attention. Hey, show them that you
love them, father.
Show them that you love them, father. Show them that you love them, father.
Hallelujah, hey, he's coming back again. Hallelujah, hey, nipe moyo safi.
Oh, nai, nai, nai. Oh, nai, 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 nai.
Nipe moyo safi.
Oh, nai, nai, nai. Oh, nai, 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 nai.
Napenda Yesu na hiyo hata sisiri. Amenitoa fire ni uko Misiri. Walidhani nikarudi nyuma easily, lakini Yesu wewe umenisitiri. Injili wazi wazi tunahubire, kwa kijiji hata na kwa masire. Upendo wangu na Yesu si wasire. Minajua nitamwona one day, kila kitu iwe shware. Kila goti litapiga someday, bila kuuliza swale.
Nimekwama baba na wengine wanasema pesa ndio tiba tosha, ila kwako nimekwama baba. Nimeona ukiponya, nimeona ukigusa, wale mavu wanatembea na vipofu pia wanaona. Nimeona ukiponya ponya wewe, nimeona ukigusa, wale mavu wanatembea kofu pia wanaona. Kwako sitoki no, wewe ndo tiba yangu, dawa ya nafsi yangu na roho yangu, tiba yangu. Kwako sitoki no, wewe ndo tiba yangu, dawa ya nafsi yangu na roho yangu, tiba yangu. Wewe ndo tiba yangu, wewe tiba yangu.
Take it,
tutasema, hatutasimama, hatutaendelea. Na sisi tutasema, tutasimama. Mungu yuko upande wetu, Kristo simama.
Yo, this one for the king. Legend. Yeah. Yesu kanonyesha njia ya kupitia siku za usoni nisijangamia. Ushuhuda
Chamet on the beat.
Alfajiri na amka sauti yako nasikia,
the music
ndege angani, sifa zako wakiimba. Nikupe nini nikupendeze, Yawe na kuabudu na kupa yote. Nionyeshe njia zako nizifuate, uponyaji wako kwangu mkate, uwepo wako usinitoke, nifiche adui asinipate. Nionyeshe njia zako nizifuate, uponyaji wako kwangu mkate, uwepo wako usinitoke.
Jua unanipenda, penda, wewe ni mwema, umekuwa mwema kwangu. Unanipenda, penda,
Mr. Sida
mwema,
solo,
umekuwa mwema kwangu, kwangu.
Tunakuamini daily, tunakungoja daily, baba. Na giza limeja, angaza tukuone. Wagonjwa wameja, shuka waponye. Na giza limeja, angaza tukuone. Wagonjwa wameja, shuka waponye. Wacha wajue kwamba upo, baba upo. Wacha wajue kwamba upo, baba upo. We upo, we upo, we upo, we upo.
Watu wanakuhitaji Bwana, watu wanakungoja, kanisa linakungoja, wanamuziki tunakungoja. Tunataka tuone mwangaza mbele yetu.
Giza limeja, tunahitaji tuone mwanga. Wagonjwa wameja, wengine wanahitaji uponyaji. Oh, hakuna pesa, hakuna job. Wengine wanahitaji wapate kazi. Tumekuamini wewe upo, Mungu. Kwako tegemeo letu tumelala. Akili zetu zote ni kwako Bwana. We upo, we upo, we upo, wo. Tunakujua wewe upo, Mungu. Unatowaka watu chini, unawaleta juu. Kumbuka huyu mama anayegonjwa hospitalini. Kumbuka familia hii inakungoja Bwana. Kanisa linakungoja, tuone mwangaza mpya. Wanamuziki tunakungoja, tuone mwangaza mpya. We upo, we upo, ah, we upo, we upo, wow, wow.
Na giza limeja, angaza tukuone. Wagonjwa wameja, shuka waponye. Na giza limeja, angaza tukuone. Wagonjwa wameja, shuka waponye.
Neno lake kuu amenipa katiba, la niponya katiba, la nidunga kamiba. Hala 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 with them boys amiba. Mini kiwa chini alisupply juu ya utakatifu wangu hapa. Lies alinipa favor kabla mini tubu. Sina la kusema, nimebaki bubu.
Amekuwa nami kutokana na kitambo. Oh yeah.
ona ushuhuda wangu sauna mapambo mapambo yo yo yo
Nasiwezi kueleza hata nikiteleza nishikilie hiyo kovu nishikilie nishikilie
Nyamaza sana na shule hajalipo bana magoti yamepiga sana utakuja lini baba na baba umenyamaza sana na nyumba hajalipo bana na kazi imekuwa ngumu mapato yamekuwa duni baba shuka ujionyeshe imani yao baba urejeshe hata kama mambo joni tricky waonyeshe itakuwa fiti
umefanya maajabu Siwezi kueleza Hata nikiteleza Nishikilie Kiwa kofu nishikilie Nishikilie
Chini ya mwamba Masterpiece nipate chini ya mwamba Chini ya mwamba
DJ Kev
Chini ya mwamba Vipi vijana waze shikamoa Ana try kuniita sitagoa Shetani anipati ngoa Na mpateke kawaifia DJ Mo Masterpiece Nataka blessings Nataka peace, masterpiece Nataka blessings, never you won't get a peace Nikika kwa shetani sitamea Ana niseti na hata nichomea Nikika kwa shetani sitamea So I'm not there Shetani sikutaki kwangu Wachana na maisha yangu Wachana na wokovu wangu Niko chini ya mwamba 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 Masterpiece
Oh Lord Umenipenda sana We ni mwema Oh Lord Umenishika moyo Siwezi toka
Produce the power
Umeshazipiga teke How I love you Nashindwa hata jambo la kusema How I love you Maisha yangu umekamilisha
Watu walinichanganya changanya Wakakoroga koroga wakasema Dunia inatosha Wakachanganya changanya Wakakoroga koroga wakasema Wokovu haiwezi Nimependwa na Yesu oi Nimeonja utamu oi
Nimependwa na Yesu oi Nimeonja utamu oi
in a the place we a take over. Jamaica back to Africa. Omar retreat from the boat. Tell them we are not push over. At the devil we are run over. With them look at the bad odor. We no fear who I won't go there. Enemy can get kick over.
Everybody does wave, you want to wave, you want to wave, you want to shout. Hallelujah, wave, you want to wave, you want to wave, you want to shout.
Everybody dance with off the glasses, and everybody move, shake off the glasses.
Everybody does wave, you want to wave, you want to wave, you want to shout. Hallelujah.
And in the ear if you know you got God, and in the ear from you know you can do. And in the ear if you know you got Jesus, and in the ear for you know you can.
Thanks and praise to the King of all kings, Jesus, cause him and the truth and the light. And in the ear to the left and right.
Everybody mark, every, everybody mark.
Wave, you want to wave, you want to wave, you want to shout. Hallelujah. Wave, you want to wave, you want to wave, you want to shout.
And everybody dance with the glasses. Everybody moves with the glasses.
Everybody just wave, you want to wave, you want to wave, you want to shout. Hallelujah.
Every hand's up tonight.
Music. Na, yeah, yeah, yeah. Masaya ngware. Nafa kufika pale kawa ngware. Na jana ball walicheza ngware. So mugui na washi mewa kanare. Napatana na mtu wa mare mare. Anasema vile hare mekua kare. Na si pia we ero unajua. Venye tunachomeka na hii jua. Siwe ndio limba mma. Inanibamba domi mkamba. Nasikia una ngoma mpya. Hebu leta hiyo chorus 20.
And I'm feeling so good.
Kwanda matatu na sina flight. Itabidi nimekuwa kwa night. Ama ni ya nilomini alike.
Ngoja kidogo usikate tama. Ngoja kidogo usikate tama. Ngoja kidogo usikate tama. Ngoja kidogo usikate tama.
Ana mipango 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 na. Ana mipango 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 na. Ana mipango 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 na. Ana mipango 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 mipango
mipango mipango mipango mipango mipango mipango mipango mipango mipango. Ngoja kidogo usikate tama. Ngoja kidogo usikate tama. Ngoja kidogo usikate tama. Ngoja kidogo usikate tama.
Ana mipango 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 na. Ana mipango 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 na. Ana mipango 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 na. Ana mipango 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 na.
Tazama za Daudi hadi sasa yuko nasi. Alitupanga kabla tujipange. Alitujua fiti hata kabla tuzaliwe.
Vile ilivyo ndivyo alivyopanga.
Tazama za Daudi hadi sasa yuko nasi. Alitupanga kabla tujipange. Alitujua fiti hata kabla tuzaliwe. Ngoja kidogo usikate tama. Ngoja kidogo usikate tama. Ngoza kidogo usikate tama. Ngoza kidogo usikate tama.
Ana mipango 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 na. Ana mipango mipango mipango. Mipango 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 na. Ana mipango 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 na.
Oh Yesu mani na we halala. In tough times and good times you gonna be together. Walishapoteza maisha malala. Lakini we najua utainuka tena. Hey oh mami Yesu mani na we halala.
In tough times and good times you gonna be together. Walishapoteza maisha malala. Lakini we najua
Ngoza kidogo usikate tama. Ngoza kidogo usikate tama. Ngoza kidogo usikate tama.
Ana mipango 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 na. Ana mipango 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 na. Ana mipango 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 na. Ana mipango 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 na.
Unadhani ni wangapi walianguka ngazanga sana
sana. Ilibidi niokoke ndo niwashe jiko. Siko kwa kanaliti juu niko ridho. Ulimi bado ridhe risasi zipo. Misari bado kali na mizani zipo. Silabi simple kama A-E-I-O-U. Rudia mara twice A-E-I-O-U. Kati chingi za kauli na cha impromptu. Subiri usichizi ini in. Two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive. Two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the
nisaidia Bwana na kupenda. Chukua utukufu na heshima, wewe muumba wangu, Bwana na kupenda.
Basi kuda wacha story kama unisho chuya. Kuda wacha story, kuda wacha story. Kuda wacha story. Kuda wacha story. Kuda wacha story. Hakuna time ya longo longo longo. Mamchezo kalongo longo longo, yeah. Kabla kufungua mdomo domo domo, yeah. Tubonge safisi udongo tongo tongo, yeah. Kila kitu tunasese, tusibonge za wasesese. Tuachane na mapepepe, labda kusifu na kuprepepe. Let's talk peace, let's talk love, things that matter. Let's talk God, let's talk blessing. Wacha kotesa. Kama unisho juu ya Yesu, basi kuda wacha story. Kama unisho juu ya kuda wacha story. Kama unisho juu ya blessing, basi kuda wacha story. Kama unisho juu ya kuda wacha story. Kuda wacha story.
Rikia dunia nimeipa kisogo. Choka, sitaki tena ya ya. Binadamu ni kinyonga kila mara. Atabadilika ya ya. Si yule tena Tabia yangu nataka iwe kukutegemea. Nitakuwa kama Hana aliyekutegemea ukampa mwana. Tumaini langu liko kwako, sadaka zangu naleta kwako. Jua ya siri zangu, mazuri na mabaya. Nisamehe kwa kudhani ya kwamba ningeweza peke yangu. Nisamehe kuamini ndugu zangu na marafiki zangu.
Kanyosha kidole kidole, baraka kwa kijana wa Kayole. Kanyosha kidole kidole, baraka kwa kijana wa Kayole. Wangapi wanajua nilizaliwa Kayole. Viatu kuraruka wanaona vidole.
Nikitoka nikiritani, nikipatana na mafans, na nikitulia kejani, na hizi kama niko fine. Nikitoka nikiritani, nikipatana na mafans, na nikitulia kejani, na hizi kama niko fine.
Wema wako unafadhili zinifuate mi. Wema wako unafadhili zinifuate mi.
Baraka zako na rehema zinifuate mimi.
Baraka zako na rehema zinifuate mimi. It's come to be night. Alongside NUG Sila.
Ningejificha wapi kuruma zako ba upendo wako, na kama sio wewe ningejificha wapi kuruma zako ba upendo wako. Anacho yo huyo Yesu anacho yo
Javan Gangko kai kige mitu ni
tri anacho yo huyo Yesu anacho yo
I'm everybody Javan Gangko kai kige mitu ni tri
Abba father, tukianza tulimuita maranatha, blessings tukagatha, tukasonga father, sai tuko 40, Alibaba, Kenya to Japan, tuna fly Peter Pan, tuna love na mafan, tuna favor na ayam, analiza aje aje YC, Jagaban, ninasema siyo mimi homie me, I'm just a man.
Just a man, usishushe ham ham, straight at the sinner, yes we can, washed by his blood, see what a bam, bam, strapped, now what did they both feel it run, run, not done. Usemi, ndo tunaanza basi kujeni. Tunarusha, kubomborosha, ey, wanashangazwa na humgeni.
Hii ni bomba I say, maisha bomba I say, Yesu mbele I say, kila kitu bomba I say. Ha, bomba I say, bomba I say, bomba I say, kila kitu bomba I say.
My God, I'm feeling a high dream. Mebeba msalaba, Simon a siren. Sitaji mwingine, you're all the rhyme. I'm giving the word, giving it a tight squeeze. Hii ni bomba I say, top at the top, I'm feeling a highway. Na cross na iwe, alikuja maiwe, all the way up, so meet the high grade.
High grade,
Ni asubuhi nimerise niko fit. Asoli muziki mabawa nauliza ni vipi. Hatukuwahi kwenye tele, kwenye radio daily tunangoja. Ama picha kwa gazeti, angalau turinge tunanyota.
Wambiage cheza chini, Sajai uko nasi kamili. Na kipaji ya kifichiki, nazidi kusubiri na nikisubiri subiri na hii.
Pam 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 pam
pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Kipaji ya kifichiki, wezidi kusubiri na uki subiri subiri na hii.
Wangu mtima unamumujipa na we. Natamani tuku kama ata selfie ni post ili watu wajue niko sambamba na wewe. Safi na we, wangu mtima unamumujika na we. Natamani tuku kama ata selfie ni post ili watu wajue ya niko sambamba na we. Miuli ya sikia, milango ukanifungulia isoma. Blessing ni kazi mbokea, niko sawa. Maomi uliasikia, milango kanifungulia isoma. Blessing ni kazi pokea, niko sawa sawa. Sana wewe, najue unachunga maisha yangu.
I'm gonna make it.
touch me, the apostle pray. Recite every morning and that's where the greedy. Every day more God to it, we can't bleed it. L-L-S-T breed. The mama taught me the apostle pray. Recite every morning and that's where the greedy. Every day more God to it, we can't bleed it. Oh, nobody can lie to me. We know me father the winner. So me say, oh, none of them can lie to me. We know me Jesus and the winner.
Everybody wants to swing, everybody wants to see Jesus as the king. I give him all the praise, Jesus. Say me dancing for you, Perry Papa. Kina mom wanna dance, kina dad wanna dance. Now I tell you wanna dance, now you ma have to rule in your dance, kinda. Then I see for two sweet, sweet dancing for you, Perry Papa.
Hey, we no take, no chances, it's your Russian roulette. Jaja, my hope, my guardian protect. Woo. Case and we on to the next, eh. Papri papa new dance, no regress. Give me the water, ni kumoto igwe, eh. Vicky Bondis na stone jiwe, eh. I'm feeling blessed, no need to stress. Tunaji wachilia, so na wacha iwe. Ina baki tume follow the leader. Jubile tunasonga, utadhani mijiza. Usi, sweep, gali grip on a linga. Step on the enemy, na baki umejipa. So ni kazi nishika, nani anapiga. Yeche shana usi, baki mkotiza. Walau jona iles, nimeka na tiba. Na bile tunabebea, utadhani na visa.
Kwa kuwa uliona msiba wangu. moyo ukapona, ukapona pona. Siku wa manane alingurumba, vidonda akaponya, akaponya ponya. Kanivisha pamba, nikapambika. Kanifuta machozi, nina furaha. Ni baraka kibao, 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 kibao. Niache na mimi, niringa, 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 niringa na ye. Naringa na Yesu, milele nitaringa na ye. Naringa na Yesu, popote nitaringa na ye.
Nibariki Bwana, sina laana. Oh, amehakikisha kuwa mambo yote shwari. Nitalala kama mwana, sina wore. Onja utamu wa Yesu,
maji ya uzima.
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 Music Plug.